urur ka hormarinta deegaanka dedo iyo antiya bilaabatay bilo barakeysan ee ramadaan weliba wadaanaa furyowka dadka dantiyar ee ka nool kaamka duleedka magaalada baydhabo iyona kaashadayaan dad muhsiniinge dhallinyaradiina maalintiiba furima suubee ku dhawaad 250 qof ah oo dadka baraka ee hanasan iska jira waayeelay weliba dad naafe maxamed abuukar oo ay gudoomiyaha urur ka hormarinta deegaanka dedo iyo kuwarbi habkii oo aan furiyeen dadka dantiyar soona ka baaqay in garab dhigasiye afriyowga dadka waran haysana
waa meelo waliba ka nool 1700 iyo 1000 boosiyonan in sheegaya ka nool ilaa iyo waliba dad barakacyaal ah ku barakaceen aan gudaan koonfur galbeed oo aan ka barakeen magaalada Baydhabo in iska kooyeen kaaman badan oo iska dar iyo degsan meel ah oo degan Baydhabo duleed sheekayaal meel baadiye oo runtii afriintan una soo biyahayna oo as organization dadu ahaan waliba soo biyahayna sanadkii dhahad oo ka soo biyaana magaalada tan Baydhabo runtii waliba ay korne inay afriin la soo biyay wal oo may boo 8 mile ray qiimtay malaw ajarshana lahan koobo korna runtii dad badan oo muhsiniin oo walaala oo dal idib u roogan yani ku qayb qaadan afriintan onona qaraamad soo biyaana siyaasiyinta ganacsatada madaxda dalka qaybo sheeshal doon yani ku qayb qaadadaan runtii hooyooyin badan iyo may leeyahay dad muhsiniin badan ku qayb qaadadaan walaay una haqoosna ya afriin may banka soo biyaane dad deerow 250 qof oo dadkan ka dad dan yar oo aan kala leedadan oo helo korna antii afraan
sidoo kale ana kumooda dadka dantir ee knool kaamka duleedka magaalada Baydhabo ee afurintii ran soo biyana kuma hanagay
dad baraka ah oo ana kaam degsama la rawa roogna ee dad masaakiin ee isku tabaalaysan tabareysan odiyaad leh handhooliyaad leh ee waayeelid leh ee balaanta aragday wal aan qabsado korna uurka leedle balaanta sida ee masaakiinta ee leh yaa ana waqtigan soonka balaawdi ii inta dhatiyo dhalinyaradu waa nin afur iyo hayta walniishaano hayta intii walaagaas ha dhibti oo walaal baha masulun oo nin kaalmayti yoona ilaahay aan kaalmay wali iyo dhibideen sadaqa bariyaad Alla ku weelo maalanto maalanto ku tabar yariin ilaahay aan ka kaalmay unoona daawanaba Alla ninka weela wariyo dhibideen meeliha ku qaadeen maanyi gudlu ku gili allaha ka weelo managada masaalshi allaha ka weelo tawfiiq allaha waafajiyo gadaal samadii nabi yusuf allaha siiyo maalintii maalinto maalintan ku tabar yariin ilaahay aan ka kaalmay
ma hasinyin weelaniin sahariiro ahay ma hasinyin lama afar afar afartaas biya joonin afur yahay ilaahay ma hadle abaalan ku hayn intii dhibtiin hasan allah si geeku geeku ku taageerin allah ka meel qobada ilaahay ma hadle ma hasni kuryani sirun kar allah si walbada nooyo ka bishaareysa badinsha u dhuku si ma hasniin walaalaniin teegan weelaniin teegan sabba ka daayn afur kaan jeerima gal ma hasniin